yange situka mu maso ne samwa samwa chitafali mukulu elinya loli tukuzibwe kwa kama kama buche yo yagala bikolewe muze nawe bikolewa mukulu we biba bikolewa muno muze sinoze songa zange mukama kusaba mulamwa mwaka kuno jagale nyumba jagale moto kempyo mwaka kuno Kusaba mavivi gachikumira Ngabyo saba birudewo Ngatebalibo babifuna Olukalala mosimye Olabalu wangu Kati nkusabira nti wembako Wabadako
DJ Erico, Mick
Chitwala okusindikagana nobukokola bunji kuma kaba kunyiga batya tova mu line ya maso ku Yesu it's a struggle for the fittest tokaba mukwano wateba kunyigiriza tofayo mukwano kuma aba bakutaganya tebali mu line ku list tebaliko